Oh yeah, yeah. Uh-huh. Love, 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 oh, yeah.
Track me a Leo.
We can eat.
Chill me up.
What shall we do?
Funny nini.
To cut the magic.
Very nice.
Pewa kitu
tuko chom tuna chill na machaji. Kona form kama feel burudani. Na uginusa rufu flani kohewani. Usitulize maswali. Kuna ndom, kuna chingwi na majani. Kuna kom kama zigi na ka something. Tuko zone, tuko fiti, tuko maji. Marijuana na ka joblin. Elevating mood, celebrating. Tuko veggies, medicating. Kuna penga na ni check salivating. Navigate, tunadai tuende mechi. Mambo freshi madam, weni keki. Nonafanya na jikise mwenyeti. Shuri mpai ni for real mekudedi. Mzing niko ready, mas team za weekend.
Yeah, yeah, yeah. Leo niko mandom, niko on. Niko on, niko on, niko on. Na wewe ndo controller. Wendo controller. Shika remote. Iko on. Tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe ndo controller. Wewe ndo controller. Ni weekendi. What shall we do? To cut the magic. Pewa kitu. Kitu. Kikam, kikikam, kikikam, kikikam. Niko na ham ya kuzama kwa karam. Pati haram imejazwa mamadam. Kama umengam. Zagadam, nikatam, 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 nikatam. Kwenye sahani zijai bakisha. Ati msupa wako wana switch position. Nishai wakisha, kikampitisha. Ati celebrating, ni weekend. Sabi girls wamedunga miniskati. Tuko out everybody operating. Happy birthday baby kata keki. Cheki setting, nikiseti. Mabadeng, mabadeng kuna mechi. Lazima nitingishe neti. Si unajua kitandani mini Messi. Leo niko mandom, niko on. Niko on, niko on, niko on. Na wewe ndo controller. Wewe ndo controller. Shika remote, iko on. Tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe ndo controller. Wewe ndo controller. Ni weekendi. What shall we do?
Fanye nini?
To cut the magic.
Very nice.
Pewa kitu.
We can be nice. We can be nice. We can be nice. Tunachafuwa mamzinga. Meza vye meja tunachanga nyama diva. Tupie mirista, pandisha kastimna. Ikibamba sana tunadimisha mastima.
Iyo weekend, wabukele, wabukele. Iyo weekend, wabukele, wabukele.
Cheza na matenge na matranya na madepa na majegi bigi.
Wabukele.
Cheza na matenge na madranya mbaka chini, mbaka chini nama.
Wabukele.
Yo mo pau, yo ka bien.